Abaddo mubako mucharu wa district y'emitana mu parliament Joyce Bagalantu atwa awanja gidde abavubuka okukoze somutimbagano obulungi basobola okukyusa obulamu bwabwe. Bino yabyogeredde mu sisinkano n'abavubuka ku New Highway Hotel mu kibuga Mitiana.
Ebikolwa bino byalengo wa teknolojia na yeye teknolojia waliwo abantu abakozesa obubi mukimanyi bulungi eri munnamawulire omutemi njagala kubasaba teknolojia mukozesa bulungi waliwo abantu bafunye sente ebiki mu teknolojia abantu basukusu mu teknolojia abantu bangi abali mu social media obwo leka tebafuddeyo mu AI na biki byosobola okukozesa artificial intelligence. So, what is artificial
intelligence? Of course, I say, not a man, but when you're not coming to the bar, but I'm going to be able to do this. I'm going to be able to do this.
Yeah.